wacha wacha kwa kule bodo. Nina singiri au mbili misipigi dili. Femi mkali wow, femi very pili pili. Lady S, Lady Sima, uno plus four. Oh no, hawani chiki John Cena mini. Smackdown girl, she with the raw. Bad girl, hakuna kitu waneza ni show. Washo, hukumindo huwa tesa. Hukumindo pang, hukumindo wapa pressure. What's up? Luku luku na mado, kwa kibenje. Chunga chali yako na nivuti yanga tenje. Na tina time nina rolling. Nakaa wana wivu DJ wapatie slide ya karoli. Nina sauce, alafu nina sosa. Mine seme biki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hili zangu sita sponsor. Wanapunzika shingo femi wani hito nosa. What's up? Wacha, wakule modo. Wacha, wacha, wakule modo. Wacha, wakule modo. Wacha, wacha, wakule modo. Wacha, wakule moto. Wacha, wacha, wakule moto. Fine, fine, then die. You choose checking me na kunywa damn guys. Damn nice, damn no french fries. Damn test, damn class, no shame style.
Nice.
Kama kini mindo dawa yao. Sister do mindo dada yao. Pia mini mama yao wana hofia. Wame fuwa wivu, wame nikulia kofia. Kimistari nimeshona kipini. Summertime, wana lufla na bikini. Hey, na bado mi hukil na matimba. Queen of the jungle, femi one, mindo simba. Alafu nina sosa. Mindo seme biki mboga hawa wezi josha. Mina ganji zangu, hili zangu sita sponsor. Wana punjika chingo, femi one, hito nosa. Osa!